andithethanga wedwa. Ubumele nobubi, wena wandithanda unconditionally. That's why ndithanda wena. Pagata pakum, aumina nao.